Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatari sapo ijegom liru avril jena yende suki nder mezon de la presse do bomo koto min joti wansane ono hedi bemi watu jono nukuno dete do boni le lamu duwansa. Ari bangal botu no bibbe leedi malidi fukani haldude wattu jono odo botu timile commune ngaji di tokidal tobe kulitide be kaja lamu hakkunde jo junne kasel non konairi bangal chanan nyamduji dum wondi e wadede wattu jono konairi bangal leedi Burkina Faso leedi Mali Kanya fanjottu alle leedi Senegal di sabde fedde o mesnde holliti hitande fono yimbel heddotobe do nyamduji tunnido dum buri ujinaji teme nay bingilata ma konairi bangal nyamduji hebude dum dum wana ko yafe nokko noddete tesit kanya fa jottuda boni nombe kollitirwi dum e tade fu pelle societe civile ngonde to menaka to kollitiwide wonko fotti le hen di won non sembe kabaruji dum jogino do bete hande di bismillah modon e herate Umar Waygalo joodi do mikoroji di do kanko noddete nuhum jire won to boggi jamde te ko nayri bangal batu hakkun bibbe leedi Mali ndi o do batu commune ngaydi dum timmi cagal ko dum wonno balde tati sisiliji joy be memmi ton wottu jono yogay halaji mabbe di fuddo litawede yowi ke do no lam hakkunde johani junnirede kanya fa yottoyo no jamde deder hani hutirede le leedi meden di kambe amire wombe le nokko oduno be kan tuttirede lamuji mabbe di hono wori sita sidibe
le genni ansongo le raison gawo kabaroji hollitade ton le o joda hala go mudun jamare ko dibba den nokkuje wirfito ya juude battan mudun ciagam mudun cerclage ko on nokku fu wadai raison ngaji be holliti fa handen ben hasngini e mujinede sur l'école wotru ko noddirte école de formation des maîtres le gennu gundam les raisons tumutu jamare ko fotte o jode halle le commune ngaji duyekire e sakkan arazelma tel gargando be fu holliti ana tewtra lam fi debri honene deje hibete lamordum ende le genni banyangara le wodul lenin le joda halon jamare holliti bi gubulun be hite ben martum en jabe be fu ede e larme leedi Mali ciagal mudu jamar ko dibba juude nokkuje fu wirfito joode gennum en gelle duppade fu mo intine be holliti kasin bale parti politique ngaydi buyte fa woda diwon kabaraji ko hollita to jamara lidde balle tati jooda hala ciagal mudun li balir leedin li genitumia prefet cercle noddirteedo Ibrahima Koita o holliti wi o jooda hala yo huune mawne ko natto sabe wardude je e deejere le leedi Malnin ciagal mudun le genni mahina le region kay le o jooda hala honen je deejere hebirte jamar ko heemudun holliti lene la morde wi balle politikaji hana jabbade joy le leedi Malnin ciagal mudun joodi ko hakkete e balle politikaji du taje e mabbe
odo boto wadi nokko no dirtede kidal wattu jona yimbe wonbe tombe bi biye be kaja lam hakkunde jo junne kasen lamir lam hakkunde jo dubbe bi so woti den ngada tawe le hennobe kollitri wide kanya fa yotto yono yimbe nyongiti be kan yurfitirade le nokkule mudo yurkuru kudu habe le nokkule kedde mo kanko no dirtede Boubacar Ag barka yo goto gonno le pelle gonno to kidal to ko mo sifido hen
yirwinde jam gondal junne lam hakkunde jo o fandi ka fu hitande tuure kaborde iude e gube ngadobe imma daraji fa reena hore mu em tawtande be ko be golla rende keri leedini buri fu hakune amem e leedi Algerie sembinde bawde mangal pade embe subale yimbel wobe tawtobe hokkude be kaborde janginde be buri fu bangal wadde imma daraji fa reena leedindi joende to fedde ngaro haybude golleji nayori di bangal halaji di yimbe hawrido mudum no yarta yirwinde golleji pawidi itu yigaji le leede amendi yalla yirwer boyore na hebe
ido kabaruji farba hebe do bmm ande to do page facebook kanya compte twitter studio tamani wattu jono ko nayri bangal hebude nyamduji le saha leedi ndi kanyel le wud leedi ndi dum wembi jamara wonde tonde sanne yimbel wombe nokko no dette tesit le region gawo kanya fa yotto yimbel wombe nokko no dette do boni le lamu duance be kolliti e do nokko le fan udda wattu jono be jogi ton tidalaji modi ko nayri bangal nyamduji do tayde fu nokko no dette menaka be kolliti nyalom hande o kay dum samti sanne non pelle societe civile gonde tonde kollitiri wide sita sidibe
tesit ne genni wotre ana udda to yimbe lon be hite ben horobe ne lamorde an tewde balle djungal lamon Mohamed Ag Belko kayon conseil communal on nokku wiima ujnyaaji hode misali robe kay ciukol pamore ana hasingin e balle ku sanne
on ne peut
bangal nyamdu do tisito nyelom hande o irum bini sanne nokkan udda boy yimbel ujnyaaji jogi do tidallaji ko nayri bangal chafaji e ko nandi e mudum tidallaji di ana mawni sanne
souffrir
o kabar goto ngo hollita le genni boni les raisons douanza jamar ko he mudum ana tampiton sanne sabe laf ko nyamete ngu hollitde kanko Hammadou Dikko hewtuno haala walle noddirtene association pour l'émergence de Boni.
Affaire Boni o no woori hannen ko ana naawi sanne haani yottede fa haalne kabaru o naawi fu min jotteke fay goto wiyay hunde fu fay ñamdu wala fay hannen fajiri subaɓe kawriti ɓe mbi kurngaji ɓe darnan ɓe tampiton sanne ko nokku sa ñamdu wala ka neɗɗo wawa joɗade fa janga
ngaɗɗo e tawede fu hollitama wili genni menaka jamara ko heew muɗum heɓi mosala seeɗan ko naari bangal ñamri e nannana muɗum ɗongu hollidi kanko Sidi Barka amir conseil régional walla société civile les régions minaka o holliti kulleji ñameteɗi kewɗi anale sawra minaka ñolman hannden caggal muɗum cogɗi kulleji ko ñameteɗo ana yaafi
wattu jonoɗum samti jaati saabi de kamyoji iwri le leydi Alanzeri ndi gaddi ñamduji coggu kuɗɗe ɗe do jippiki ka fande lawol hakkunde menaka e gaaw uttay no yiɓirano kamyoji seeɗa seeɗa garta
fa hannden walla société civile ne laamoɗo ana tewtora laamo tinno yalla ɗattide ana yoppite ɓaleri leydi ndin yalla kulle ñamteɗi nannal muɗum ana heɓa yetto on nukku
batu mawɗo ɓe kollitiɗo fuɗɗi keñen ɗo boma ko ɗo le oɗo batu ko nayri bangal ñamduji faɓ ƴeylono ñamduji laaɓuɗi kani heɓirede le leydi Mali leydi Burkina Faso kañe le leydi Sénégal fedde OMS nde holliti wede le Afrique leyɗele kedduɗe hirnage ɗe hitande fo yimɓele heddotoɓe ñamde ñamduji tunnuɗi ɗum ɓuuri ujunaji temeɗɗe nayyi ɓinguel adama noon ɓe kollitiri wiide fa keɓen famtade fa hannden keɗɗen ɗum woni kanko noddirɗe Sita Sidi ɓe kañe Ali Sisi
oɗo projet waram huncande hoore jababuji kanɗi jokkede no yawiri bangal cellal ñamduji ñameteɗi le leydi amen ndi leydi Burkina Sénégal nam hollitiri wiide Maurice Kone kumaniɗo heeƴo le fedde fawone
ce projet il permettra une
meilleure projet fanam muɗum yo fiide dabiriji habde kuteji ko matte hakkunde bani adama dabaji kayde hawaluji fattade lalnugo ñamiriji hakkunde ɗe leɗe tati ɗi e nannal muɗum o batu ana naato saabe an naaji ɓame yalla o projet golleji muɗum an heeɓa huncinaji hoore nde ñalaɗe garande
le wi keƴaɗo suudu ministre kumaniɗo cellal oɗo projet waram latade sababu rende ñamduji ñameteɗi le leydi amen ndi waran rende jamaru nde ɗo iwde ñamduji bonɗi mbawɗi latade sababu yettinde ɗum en tordaji Hammadoun Ali Dikko yo conseiller technique le nokku o
joƴƴude o projet ko noddirte GPC 517 ana naato saabe kabaruji ñamdu maaro dabiri muɗum fiye yalla jamaren ana heeɓa ñamiriji laaɓudi moƴƴinade fa woodi fa tar kasin ɓe fami tene honde ñamiriji moɓirte ko nafata jamare fe damuɗum
la bonne pratique
oɗo projet mo saɗɗa muɗum warta milliard goto millionji temetati CFA gouvernement leydi Luxembourg itti ɗum duuɓi nayyi o warta wadde ɗum won ɓande hitan 2022 yotta 2025 fedde fawo kañum dardi e golle majjum le leydi amen ndi leydi Sénégal kañum e leydi Burkina
wattu joni en jarano hono ko woni le réseau ngaji ɗi koye jarano nokku noddirte ɗo kulikoroɓe kullitiɗe kasaraji ɗati ko waɗi toon le lewru mars ndu ko ɗum yimɓele jeegoyom kañe keddilen ko yarata temeɗe nayo capanɗe nayom e capanɗe joyom e nayom ɓe kullitiɗe kañe goni barmuɓe li hen hono kasaraji ɗati ko waɗɗuno toon le lewru mars ndu fedde sapper pompier wondu nokku noddirte ɗo kulikoro kañum hokki ɗiɗo kabaruji nokku noddirte ɗo kajoloɓe kollitiɗe jangguinoɓe wonɓe toon ɓe darni golle wattu joni ɓe mbi ɓe jaɓay ko goote mabɓe fetta yaade le commune goto le laamu kajo joloɓe kollitiwiɗo oɗo neɗɗo wayade le ɗeɗo nokkule saabi de o wona karɗo cellal sanne so sela woɗɗade gallure nde ɗum wona ko gasantamo fedde neɓe noddata kappu wonde to nde hollitiɗe wala ko fettira ya toon yalla kono ayiri banggal tiɗallaji jande musengaɓe ana heɓene toon jogalam en jara nokku noddirteɗo bankasi kono ayiri banggal limgal ɗum wona musengaɓe toon ɓe kollitiɗe ɗum timmi toon keña le majjun wakkande limno musengaɓe gonɓe ley cercle bagne garowo fo e maggal muɗum ɗum yeeyfa e musengaɓe temedde nayo e capanɗe jettomi ɗiɗon noon fedde kappu wonde to nde hollitiri wiide le immadaraji ɗi wondi e wadde le oɗo nokku nokku noddirteɗe direɓe mbihi ɗum woni pompiji mabɓe ɗi wattu joni ɗum fu ko dari robin ngaji ɗi fuu doko taƴi le oɗo nokku fedde soma zep wonde toon nde ɓe kollitide groupe muɗum goto kañum bonni le oɗo nokku ɗum laati sababu du so tiɗallaji ana wondi e yetta toon hono kamɓe roɓe ala wonɓe toon ɓe saabi de ɓe gaɗan heruji ɓe darta ndiyam le gallure dire nde noon ɓe kollitiri wiide wattu joni ɓe gondi e wadde noddago fewde e laamo kañum yimɓele joni anniyaji lobbi tinno paboɓe no robin ngaji ɗi kani wartade le gallure dire
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kañum Union Européenne et coopération Espagnole
konari bangal yotere meden noddirten zoom sirnde en jaarano wattu jon hono nyaggejide labugol mudum wori kanye wayde labugol mudum wori sita sidibe
anati neddo wadon nyolman goto leggoli dirar taw haaji mudum hewte culmorde ga watti anton sa natle de culmorde berrama mettan sanne sa tannu kude fo ana sobi me bami misal du kanko op debbo noddirta do masran watti fuso natte culmorde neddo wawa nadde cagal mako kasin neddo fo anana an wi'a patti sankana culmorde wawa natade e allah hon wadi dum kasin tuttade kartade antateji fu sun wandi pa hen jan seba hunta haajima ngaddu tawede fu kanko suka jogal noddirta do buba watti fuso natte culmorde o laltan do falla ba so tiligen neddo fu nadde cagal mako mila honani goddon ko bari soccide culmorde hone kanko bi debbo noddirta masran ana hewli galleji kalle gollidaaji meede nyolman handen gajjamar ahan famde wi culmorde gollidiraaji ana handi e laabal tab nukkuto homa fu natta watti fu neddo hunta haaji mudun ana haani laltudan falla ba yoppa
do ngarte haddude betane do kabaruji meden di mbiyam fanje e fi no kon andirdo no do e sed yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meden de ngaran yardi dum wonono botuma be gonde wadde wattu jono dum timmille commune ngaji dilli o do botu balde tati anniaji kewde kanyam bamaton kon ayri bangal no bibbe mali fu kanaru damal gotal jaltira damal gotal kon ayri bangal kebe kanyam fayotto yirwer e dati politiki fayotto on denago e kon ande mudum fu dum bamaton nititene wido o do botu wadi wakkati de yoga pelle politike en tawaka ton kanyam yoga gube bande kabord leedi meden didu tawaka le o do botu tam botu an holita wide jame de rena way hewtede le nokko an holita wido yimbelbe fu ngatilen koyde mudden nafa kebe famtar kebe Ali Cisse sita sidibe
fuddoje golleji pawidi e joda hala hakune mali kobe mukana kobe lam hakuneje o landini timmam altinel sappo e joy lewr avrin ido joda halaji fuddiraji de commune ngaji di himbel hewbe wani hawrde mudum docteur Maiga Bulkasum goto e fedde jinaane fa wada de do joda hala hakune malinkobe holisi wiide fay goto warta takkade bangelihim
homa fu watti koyde modon e o batu joda hala sabi bibbe leedi malni fu wonko nodda heba holita hakkile modon ko naari bangal tidallaaji kay fe dabiri honne deje hebe tele leedi malnin robe ben darogam e amata ma sanne sa fe yimbe halfinam di golleji koyde robe anale mudun bede hewle mudun sanne dum ana tewtra balle ne fu tinno wada joda hala nukkujum en tiaga modbe subo de do goto hewtu ileji be holliti le commune ngaji mebbe hore wonbe tombe fanyol man handen tidala fume mate e mudun tofon
haya dente kewde kuma ni be rewbe le leedi amendi kam en ka ya holliti mette mudum fewde e no golleji di wordi yardeni lewi mabbe homo fu koyde mudum watta ka hen dum ya woni ko holliti lamino fedde kafo Tomboktu gasamba nyamoye aliji holliti wiide rewbe darne mudum ana fandi le hem sanne
6 sur 50 personnes
lebe chefande joyon yimbe jeegon ma jitton roobe on ko fotti o joda hala mede wa halde handen wime weltaki le golleji o joda hala men wolle wolle bibbe amen won ko maata jamma ila sukan
fois que les enfants qui meurent
ba makoro fa ye tole kedde leji ni dido imadraj wada amale community di fu yoga yimbe le jodi be kita segu Tomboktu kawrobe dido joda halaji won ko sedo to do hem haya be narda kano ko be leji amen di jomka tinno gollira ko yimbe warta hawrde do mudum
kita lepla
de menen kita le balde didi wala société civile jantido o kabaro joda hala ko naari bangal dejere le ciud ara joji wondi nukko amen do mere be fu tewtrama yottolle commune ngaji mu en yalla jodo kalde jamaare wawdo jantido fulfunde bamara kore manikare fotar korborare homa fu holita ile mudun ko naari bangal o joda hala jamaare fu ana noddale mudun yimbe sedan tan won ko holliti kan yida wattere koyde mudun e o joda hala sabbe de mila no wana nafa
c'est un dialogue de trop
be koyde mu em tawaka feyi ele dido batoji ye gube jogi be kaborde kan e parti politique e miogaji le lindi wayde tawed mabbe le dido golleji ana wada soko tewtite ko wasa hebedna dunki e andan be kabaruji bilide majjum kaya holiti wiide wayde tawed mabbe le hem wala fu torda ko yottinta golleji di Ibrahima Mamadou Kone e dunki andan do kabaruji bilide politique
yimbe halfnam di golleji joda hala waran tewta honere jotta kala be leedi malli fu le communauté fe damudum lillah morda kay le kiri duudi kaddandi sobe teligen dum be jodobe fedda biriji honet tidallaji won e leedi mallin hebindirta jogala nyolman handen fayottade joɗada jantude e guɓe lunɓe hiite ɓen ɓe ɓamɓe marfe mi heɓan leydnin so ɓen yiɗi wartude e jan ɓe jooɗo ɓe kalda e jamare yalla deƴer ana heɓe.
micintinde tan wiide sisiliji mawɗi joyi ɗiɗo jooɗa haalaji warta nayorade bangal muɗum nde hakkunde majji ana jam politique keɓe yirwere ɓoyore faya toon ndenagu kañ ko nandi e muɗum jooɗa haala les région ngaji ɗi hakkunde malinkoɓe waran wadde noga yaade noga e ɗiɗi lewru avril hitande 2024 ɗi leydi e mangal muɗum fuu ɗum waram timmude bamako ɗo jeegom lewru mai hitande 2024.